baga bioko na chenifuna Mr. Kono original na wana misemi komino Nekala mkubaga kapu kote muji chichino Sembi imba na muruganda rema nyinti kwa wano Atesi ya kubalu zungu sometimes ya si wangu Wadegi ya baga matino gongo webu funda Pamune bada muji yenyimba tebi tunda Wali wafu kubulangu yeso manga we ya yamba Na yate we mbala senju kila na zembo vanja Lone pida sitole zezi ya kone sinaga Nekala mkujama rapo kilizongu besitamu Vibanga vya kuimba, nabiteka muku yomba Abatuze babiko wa baga lisi na baziba Abantu goke labi nebili pula pula Umuguza chafu noka ulana maso tolama Ti afuwa na manyo kule mesago chokola Olona sanyo kanga vyoko late vifuna Abantu goke labi nebili pula pula Umuguza chafu noka ulana maso tolama Ti afuwa na manyo kule mesago chokola Olona sanyo kanga vyoko late vifuna Zenange bimbu za wusa muga mateko za kusa Memogere bisongo ku munonya noku Mutu itaba yae, kundo besi wane njae Zendi profeti ngamu kuveri wakatonda Chintu alilaka manga kukulia vya mkugamba Mayana bisenge kampo lampo nevi na kuyambu Mama tuge na vikwata, ya gade na vipinga Talanta siya kutunda, kiliza ndeje mkugamba Kwa ya gade shubula, wekusala ngamba toyombo Kiliza ngazi jifiti, wadoli kusitwiti Embeda kwe kujusa, kutokana na wechuka Kuge sipo bakubao, atesi bakufao Abantu goke labi nevili pula pula Umuguza chafu noka ulana maso tolama Ti afuwa na manyo kule mesago chokola Olona sanyo kanga vyoko late vifuna Abantu goke labi nevili pula pula Umuguza chafu noka ulana maso tolama Ti afuwa na manyo kule mesago chokola Olona sanyo kanga vyoko late vifuna Raisha binadamu usi joto ifanyaje Lakini wanafaika tuka moko na mashide Watu kibao duniani haoko na manoma Napenda marafiki wangine wa upendi Lakini usikubali womba mungu atakujali Piga ngoma kigoma muna numa tuendeleye Na wenye mudomoni sina noma karibuni Tabia ya unoma tuwachane siyo njema Tuwe marafika lafu tupate maplani Salamu kwa Tony Flex una haizo Hala Umuguza chafu noka ulana maso tolama Ti afuwa na manyo kule mesago chokola Olona sanyo kanga vyoko late vifuna Abantu goke labi nevili pula pula Umuguza chafu noka ulana maso tolama Ti afuwa na manyo kule mesago chokola Olona sanyo kanga vyoko late vifuna Abantu goke labi nevili pula pula Unoka ulana maso tolama Olona sanyo kanga vyoko late vifuna Abantu goke labi nevili pula pula Unoka ulana maso tolama